olwensi simuka nenebuzo mukanguja wanze olwo ne wamanta ndabe obeeri yakaseke mwenzisiza naye nkizudde wali yagumpa guno muka wenzisabange nga ye mubumbi ye mutonzi yapima embeera y'obudde bwe neeba ogwanakusinza ogwanakutenda kizudde leero ntogwana kusinzibwa katonda wange ekwali mwebbumba eyomuka wenzisa ebbumba yekwebbumba eyomuka wenzisa ebbumba yekwe yekwali nebbumba eyomuka wenzisa ebbumba yekwe yekwebbumba eyomuka wenzisa ebbumba yekwe ono gwenyimbako kumanya nti atwagala yawaayo mutabani waffe ku lwaffe ogw'omutango yaguggyawo n'ebbanja nasasula ne babonyabonya ne bamuduulira ne bamuwanira amalusu ne bakomerera endagaano yali ya musaayi tetusimululwe endagaano yali ya musaayi fe tutukuzibwe yekwali mwebbumba eyomuka wenzisa ebbumba yekwe yekwebbumba eyomuka wenzisa ebbumba yekwe